labikotide olwembera mwoli ekusumbwa abakula babaseka era kumpo bangi bakuva muda olwo newenyamira mbuli wotunula katolaba mirembe balinze mazika go naye bibasaze tebajjagalaba jukire golokosa yagamba nti kiwedde era omusaayi gwe yayiwa gwe tukowola ne tufuna emirembe naawe twegatteko leero tukowole mulimu amaanyi mulimu
Abasawo balemeddwa abali emikwano bakutuse tolina yamba eyo gyoyitira bakugeya bakunyoma bakuyisamu amaso bagamba n'ebyozimba tebisobola kuyimirira abaana tebasoma sikulu fizi tozirina ku mulimu gyokola obanja areas tebakusasula eye mere yafuka kamere kati mulya kimu na yena sula embwenamu esinga enkolongomefu
soma musayi gwa Yesu gubaziyiza tebantuka baba tebansobola ube busale obuyite kiro musayi gwa Yesu gwenkowola kati kowolo musayi gwa Yesu danjelo levitikaswiya pademanmu odio wan lugati